ngā take o te tai tokeru.
Ngā mihi o te wā, kia koutou katoa, ko honohono mai, kie nei kawenga pūrungo, atu i te whare kōrero o te hiku o te ika. E haere ake nei, ko ngā take o te taitokerau mo tēnei haura. Nā wātea me te māngai pāho, te pūtea tautoko. Ko ngā kaupapa matua mo tēnei wā. Tuatahi ake, he hōtaka hou, kua whakairia ki runga i a whakaata Māori, e karangatia nei, ko tōku whare kohanga. Ka rua, ko te kurareo tuatahi o te herenga waka Victoria University ka kōkiri hei te tahi ki te toru o ngā rā o Haratua. Hei whakamutu ake i nanahi rā i tai mai te Premier Jacinda Ardern ki te whakamōhio atu ki te hāpuri kua whakawhiwhia he pūtea kia whakamāma i ngā raru wai ki roto i te tai tokerau. He hōtaka hou ko whakairia ki runga i a whakaata Māori e karangatia nei ko tōku whare kohanga. E hāngai ana ki te whakapaipai i ngā kohanga reo, huri noa te motu. Hei tā Daniel Proctor, tētahi o ngā hiamana o te puari matua o te kohanga reo, he kaupapa kua roa e whanga ana kia tūtuki ai, arā ko te whakahou i ngā wāhi kohanga mō ngā uri whakaheke. Anei a Proctor, me ana kōrero.
Te whakatairanga tia ai etahi o ngā taumahatanga me ngā raruraru ki te āta titiro, ki te ahu o te whare, tēnā pātai tia te pātai, heha i pērā ai, te ahu o te whare. No reira kei roto i aua pātai etahi momo whakaaro ki te ahua o ngā moni, me te rereke o te moni i wāinga i a mātau me era atu o ngā kaupapa kōhungahunga Pākehā. Ahoe anō, era kōrero, i roto i ngā whakātiranga nei ka kitea, ko te whakatōku mai, o te whānau whānui ki te whakarauora i te reo, i roto i ngā whānau, i roto i ngā hāpuri, kia tuawai ai ngā moemoea o te tipu he reanga, he reo Māori kei te arero, he tikanga Māori e whakahaere tia ana.
Ko te kurareo tuatahi o te herenga waka Victoria University ka kōkiri ai hei te tahi ki te toru o ngā rā o Haratua. He kaupapa i ahu mai i te hiahia ki te whakakaha i te whiu o te reo Māori ki te whare wānanga waihoki ki te whanganui a tara whānui. Anei a tāwhita hautapu kai whakahaere me ana kōrero.
Nā reira, ko te whainga kia pōhiritea rātau te hunga kāre anō kia peka ki tēnei ao Māori. Kia pōhiri te a rātou, kia noho hāneanea tā rātou ako ki raro i te marae o te herenga waka. Kia kitea anōtia te reo, kia rongana tonutia te reo ki te whenua, ki te whare wānanga.
Eina nahi rā i tai mai te Premier Jacinda Ardern ki te whakamōhio atu ki te hāpuri ko whakawhiwhia 3 miriona tāra e te kāwanatanga kia whakamāma i ngā raruai kua pāmai ki runga i te hiku o te ika. Ka tāpiri atu tēnei pūtea ki runga i hoi te pūtea i tukuna mai i te Provincial Growth Fund me te manoko kia tautoko i te kawe wai whakatū pūnaha me te whakapaipai hoki. No reira e te iwi koia te mutunga o enei kawenga kōrero atu i te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko te Aumihi Jones aho, mō te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Kia pai tō rā.
Anō reira e te motu, mā wāte, mā te reo, te whakamārama.
He mea tautoko
nā te māro.